ndoto za maisha zinanihemesha. Kuna siku nina nguvu, zingine niko chini nahisi kulemewa. Jua kwa mchana, wezi kwa usiku, Yesu kwangu mimi. Kama mbegu kwa udongo, maziwa kwa mtoto, Yesu kwangu mimi. Kama ayala atamanivyo machi, nakutaka wewe Yesu, nakutaka we. Kama ayala atamanivyo machi, nakutaka wewe Yesu, nakutaka wewe. Nina kiu njaa, nakutaka wewe Yesu, nakutaka wewe. Nina kiu njaa, nakutaka wewe Yesu, nakutaka wewe. Wewe tu nakutaka wewe tu.
God, so many times nilidhani unanitaka nikiwa perfect, kumbe unanitaka nikiwa pressing, sababu wewe tu ndio perfect. So Holy Spirit, help us to kuwe na kiu kila siku for the well that never runs dry. Yani tuwe na kiu.